Exclusive at Z Urban Link.
Beware! I mean, I will be over you.
That is.
Wapia chanja na kee Mwakale, mwalipampa za postere pasiri pakureka
Isa YouTube
Kuna makaramba wabomba mameja na travesa lukureka
Isa YouTube
Wemotu wababonze au kwena yalitenteka yalitentereka
Isa YouTube Wosi ni mwe, wana ni mwe vona jombo ya ila Isa YouTube
Jemeno ye, oh wow, ula la la
Isa YouTube
Wabomba kuchindozo sa YouTube mweninda lama
Isa YouTube
Majambulele pole kapo po imunoti kulala
Wamlamu
ineba wa kuite jiteji network imbolekete
Wisa YouTube
Usebe ndabwa nchito enu enda bwa kambani chetu mikonekte
Wisa YouTube
Mami nchito enu nga ya kumeka meka nishpeta mfumeka meke
Wisa YouTube Wasi ni mwe, wana ni mwe vona jombo ya ila Wisa YouTube
Ujinga masa, sistemu kukula, njibwe se yangu tachale
Wisa YouTube
Kale kwa nisa nga kukukule, tweyo yangu tatawesi
Wisa YouTube
Alinde kesa nga kupopoka, wabantu yangu kanabesi
Wisa
Na mute Kenya baba man na Moses waku matebe toy we
Wisa YouTube
Mungu na funi kodi makuko sanoro ya bumaru kula meke we
Wisa YouTube
626 247 ya babomba yetu ye
Wisa YouTube Wasi ni mwe wana ni mwe vona jombo ya ila Wisa YouTube
Kenda shapa karamba kancha pagula imwe teti pabe na fuebo
Wisa YouTube
Mariko uria baba na iwe nishi para bako na nebo
Wisa YouTube
Mariko watamu kabu na irenda ire pia umwefi webo
Wisa YouTube
Aze maronda kujifo, suri punk cho punch to
Wisa YouTube
Ave ingira 2 days before boss tarasara puka na yoni past 4
Wisa YouTube
Wash ingira pole pole bati minyo minyo yena reshita po
Wisa YouTube Wasi ni mwe, wana ni mwe vona jombo ya ila Wisa YouTube
Wana wa shitisho tuwo vorangu lefi nyam nyam na jombo ya ila po
Wisa YouTube
Wawo towa na vena paku bala paku tarata wata na ponta po
Wisa YouTube
Naratila mundo la muru saka mukitwa konsefe po ponta po
Wisa YouTube Wasi ni mwe Wana ni mwe vona jombo ya ila Wisa YouTube
Mapanga salala chidumbo market kapomba saladi
Wisa YouTube
Abashfua mangu ingu inorofia chipani inepoba life bama zi
Wisa YouTube
Abashitisha fema plastics na masuits muribakari mwe Germany
Wisa YouTube Wasi ni mwe Wana ni mwe vona jombo ya ila
Wisa YouTube
Wasi ni mwe Wana ni mwe vona jombo ya ila